Shasha, wrong side hard mod, bangalam, bangalam.
One of them show me the flame. I don't need to shoot them down. I don't need to shoot them down.
Yeah, yo. Check it, I don't wanna shoot nobody. Ebwa na mzuka shwari, huka kutafuta mari, kucha tuki epuka shari. Listen, still in the ghetto with dreams to keep the peace. Peace. To all my soldiers, keep the streets, yo, zungusha bari. Skiza, kwani hatamu ni moja na ni ujenzi wa kubomua kila nidhamu ya woga timamu na propa shkopa kagi damu ya moka salamu. Dah, Dar es Salaam ndo napotoka kwani hakuna maisha bila ukwaruzana ndugu. Have the heart to have to pull through situations you get pulled to. And I can't tell you what you should do. Chagua kutema pumba ama shudu. Cause little homie,
I don't need to shoot them down. I don't need to shoot them down. But one of them show me the flame. One of them show me the flame.
Dhidi ya maneno waspendi kuongea sana. Itakuwaje kifika usiku na umesha potea mchana. Sina beef na sina cha kukosea mwana. Nshafunika wengi tu hawajaamka tokea jana. Siposema na huu mdomo ambao nao ni sawa na kununua peni na nikakosa cha kuandika. Hakuna cha kupoteza, sasa ni kujenga wakati ujao. Na ukisikia pai inabidi kuondoka, ishakuwa vita. Inasikitisha, si utani, si utani. Siku hizi ukifa pole zinatolewa insta simsibani. Muulize geto, maisha yanatisha na si gizani. Wakiweka miba si tunapita, hatubishani.
One of them show me the flame. I don't need to shoot them down. I don't need to shoot them down.